Nilisha kwa gana kiburi, nilipogundwa gana nipenda sana. Na sikujua mapenzi kaburi, ngenizika miangari bado mzima. Kumpenda na mpenda, ila kaniacha kaenda. Haka uzuru moyo wangu, oh my mama. Nilijaribu ni msikize, hata moyo wake nisimumize. Sije siku miani nipizie, na manena watu miani umize.
Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize. Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize. Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize. Why me, kwanini mimi, kila siku miani umize.
Ah, sobaro yangu, ukaigawanya kwa mafungu mama. Ukavunja shina langu, ukaniacha kwenye kiza mama. Wewe ndiye tunda langu, mwingine mie sitamani tena. Rudi basi mpenzi wangu, mama rama mekumisi sana. Ushashikwa kizunguzungu, hata kula misili mama. Kutwa na kesha kumumba Mungu, akujalie urudi salama.
Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize.
Tumbege kwa wachaga, wakitaka tutakunywaga. Na michezo wa kusugwa gaga, hasta wambie tucheze kibega. Na michezo angarega, nikitaka na mega. Na macho kama unarega, ni ai sweetie.
Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize.
Si unajua sina mingi ya kusema, na ndo kauli ya mwisho kusema. Weza kumi utantua roho, usiniache mamilo. Si unajua sina mingi ya kusema, na ndo kauli ya mwisho kusema. Weza kumi utantua roho, usiniache mamilo. Shashikwa kizunguzungu, hata kula misili mama. Kutwa na kesha kumumba Mungu, akujalie urudi salama.
Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize. Why me, kwanini mimi, kila siku mianumize.
Tiger!